기어나기 버틴 아마추어.
Ebenezer Music Empire.
너 고릴라 공연배. 싸, 싸네. 싸, 싸, 진짜. 아기로 떨렘배. 아우년 야기로 떨렘배. 기로 떨렘배, 마마. 아우년 야기로 떨렘배. 막아자 과주배, 표지하냐, 띠빠 몽고랭, 이 삐뻗다, 왜래. Makaja kwa chupe yero nyaku kupa Yesu ni shegi ni ba Nagi shaku kuroshon Shaku kuroshon nangi beyere Shaku kuroshon nangi beyero Yero nyepi poti ngama chendo ke nyutira Nyama futa peri mikwa ninyo kikano giri Nagi loko lembe Awunye nyagi loko lembe Giloko lembe mama Awunye nyagi loko lembe Makaja kwa chupe peje ya nyatipa mungu rengi pipota wele Makaja kwa chupe yero nyatu kupa Yesu ni shegi ni ba Yero na kisha kukuro choro Wata no mitango iko mwa Wata no mitango iko mwa Juko nyo deraj Juko ko deraj Dungwa mitango iko mwa Wata no enyanguyo He unu wake nenya mungu mekuri Wata peli champere kuri Kawangwa ena ingeke ya bere nyanok Na wale no kundo le mitipo Na wakene no kike machoke Lunya kudo pikuwa mwa Watano mingombe Esha wabi yanda Ya karayova mungu tie Nanke nena nena kene Rupira ngomi loko lembe Kepe kuwa mitipo doke nele Motimbere wingoma eni
Show para con vida don, karasha kujak kuma. Shiro mati bro, mupai mane paro.
Wame badilicha shida, kuwa wame badilicha shida. Wame badilicha shida, kuwa wame badilicha shida.
Ikiwa mchungaji unaliza mtoto wa Mungu, utakubali nini Mungu?
Mapenzi ya kubali Mungu katika wiki ijayo.
Ambayo unaendelea kusema, ambayo unaendelea kusema. Wamebadilisha shida, kuwa wamebadilisha shida. Wamebadilisha shida, kuwa wamebadilisha shida.
Ikiwa mchungaji unaliza mtoto wa Mungu, utakubali nini Mungu?
Kwa mapenzi ya kubali Mungu katika wiki ijayo.
Sun City the drama boy.
Mungu Note Plus Radio Terra.
Unijua kitu yako, jinsi Mungu anajua. Unijua kitu yako, jinsi Mungu anajua.
Lakini unaendelea
kukumu
kwa njia ambayo Mungu anapenda.
Kwa njia ambayo Mungu anapenda.
Sasa badilisha tabia yako.
Sasa badilisha tabia yako.
Ligure macho ya Mungu.
Kwa sasa usibadilishe
shida. Asitae
Kuni parombo
Shake shan madid kuwa homeboys parombo
Ngamarut kuja megu paraweko Kuni parombo Mama Kelvin, Mama D, Kuni somsio AGM Management Buyers Promotion Parmo kuri radio nyarambe
Ufoy kuri day fepa yo City Hope Prize
Bro kiro jitu somsio
Bro Sanes Pro Nyamira Kelo Dota Kizito kuri Paradise Drugs Walo kumba Promoter Brian Omirambe Airtel Kuri nyarambe